for me. Hey, for me. He will do it for me. I gotta change my story. He will do it for me. I need to work on my glory. He will do it for me. Atafungua kurasa, andike hadithi. Afungue milango, aniweke fiti. Walio nidharau wanione, uwanisome kwa gazeti. Ataniweka fiti. Kijijini kwetu, niwe wa kwanza kufanya mambo flani. Nyumbani kwetu, niwe wa kwanza kujenga nyumba flani. Mtani kwetu, niwe wa kwanza kuendesha gari flani. Ataniweka fiti. Anani jali, so I know he will do it for me. Anani jali, so I know he will do it for me. By his grace, I will overcome. Yeah. By his grace, I will overcome. For me, he will do it for me. My story, he will do it for me. I need to help my Ngori. Ngori, he will do it for me. Acha nizumbuka na wema, wema, wema. Anipe afya njema, njema, njema. Nothing mali tu, he will make me a better man. And nothing pesa tu, yeah, he will make me a better man. Na maadui zangu atawalainisha. Watesi wangu atawanyamazisha. Na kwa kila kitu I will say glory to Jehovah. Kwa kila kitu I will say glory to Jehovah. Anani jali, so I know he will do it for me. Anani jali, so I know. Change my story.